shalao ni katupa chisaka manani nepungwa chosapa ufontini wakuma zapukalo bwana mkubwa
chijoki joki 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 exclusive from hotvibes.cr
DJ wa
property mabosi wako ni wakali batisi wanga fike pani joki ni patali ha dina real gangster hip hop noti tuja twene mumachaya tuma chip top Dine Big Papa B.I.G. Nazi DMX 2 PAC. Ha, call me dada, dada, dada. Ha, 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 basa imvera sasasa. Ha, ma inchi mani wanga ni majanki. Shit man, furu ni chidanki. Inspiration, ishoke la kugeto. Kuli ma underground rappers, fulu potato. Bani ita muami, fumu. Batambira pachulu magumu gumu. Dine mfumu but not yaba yuda. My fans bunda niko hau fulu damuda. Kutuka na mazabuka ni risking. Suri bino bino ufu nika fixing. Gati ufu na ukafunse dandi. Banamu badiza na handi handi. Diwecheka butilika kajekashi. Mulibe na ndarama don't fake usi. Stiku jamarabishi ya kwa missis. Apart from ukore la kulichani kwa missisi. Mazabuka boy ni kacharo kena. Kweba shoka mfiti fulu kukenya. Nikamba vazona chancho ho. Bakuti hin chihintu amba. Simunga chite understand ni chichinese. Jiz mo apologize go on your knees. Bushe unakamvera poka dina nyo. I think ufu nikacheka dina nyo. Language yanga iri sarcastic. Bene dizimoni marapa wa plastic. Mazabuka kembo ufa kepo boundary. Haka nika jongo che nika samari. I am greater than, avani less than. Waka njiho believer I am better than. I'm fresher than, I'm stronger than. Osa linganiza boomer na machine gun. Nipase follow ufa kepo na coding. Tika sheta skima funo mvela ati odin. B.A.D. fulu, fulu ni kukoding. Nitamanga pa mic nshoka fati fulu jogging. Nika kamba faki ati natukana. Ukaniona ponda punda yesi bwana. Ukasamwa atiku ya shamambama. Wenzo funa bakuone manje ona wachama. Ni flowa vitali 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 kuchira batali. Dine mukali 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 pabakali. Ulibadi ine nilibada. Carnivorous ya gazi timadia. Chijogi jogi aka hule. Bati nizibadi mundi wanga saulule. Hello uzitesha mufana jizimo. Nafya ndiye kana kupanga kajizimo. Watimo sembe suli kwa jizimo. Ufu nikache kushemba mambama iwe jizimo. Nilifasi kuponya bati silo kulewa. Munga fake maatani inenokolewa. Kabudo watiaka pamulilo. Kuno babji waya ndiye pilo. Watu kana territory ya chijogi jogi. Ushe uchi ziba puino chijogi jogi. Kumazabuka manje kisi kutubai. Waikwira ka, yes I. Manyimbo wachita kukule mbela. That's why parikashi suma fendela. Diwe chechi kabudo cha mazo mazo. Feni uvipange tu mazo mazo. Zeru muzi chosa kuri wakulu. Bama video ko nichibululu. 32 25 Muchika bwa. Ha. Kavi panga panga, kaka budo budo, kavi panga panga. Property, lekatiba pase pipi. In fact, lekatika pase pipi. Mazabuka stand up. 21 savages. Mfana afunika lecture. Ganza bubwa, mochitika bwa. Black dog. Chijogi dogi 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 dogi, ay. Tim Sibi Y.
DJ Wap, DJ Bone. A Level Studio Production.
Exclusive from hotvibes.co.